Mwaramutse neza dususuruke radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abanyu ndayiragije nikeza wo kwisumo mu Ruyigi mu Burundi atahije Irene Hermes na Valère bose bari mu Burundi ati ndashaka indirimbo ya kera y'impara zo mu Rwanda namwe ibanezeze ndayiragije wenda gushimiye naguhitiyemo Philomena
Wiza Wiza Philomena
ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Kigira Francine ba munyabunyegeri ahantu nyine muri Rubirizi kumwe n'umutimbo. Nkabashaka gutashya umusaza wanjye ari Ngozi umusaza n'umudamu wiwe n'abana biwe ndabakumbuye cyane. Atashya na mama wacu ari Makanda yitwa mu Masuranje nawe nyine ndamukumbuye cyane. Natasha na muramukazi wanjye ari ngaho mu Rwanda n'umwana wiwe yitwa Yize n'abandi nyine benshi bari muri Amerika bari bo ku izina rya Francine kuyigera ndabatahije mu basoje.
Ubatuye iyihe ndirimbo Francine we?
Ndirimbo ya Tejene iyo ari yo yose ivuga ngo sisimbere rw'Abanyamerika nkana nzabasiga.
Francine, iyi ndirimbo ya Uwiringiyimana Theogene yitwa Bazaruhira Ubusa.
Sawa.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Radio yacu @voanews.com, Facebook VOA Radio yacu. Nsabimana Jean Baptiste no mu Rwanda ati ndifuza gusuhuza abana twiganye muri primary barimo Sinabubaraga, Uwimana Isidori n'abandi bose twiganye ku Nyundo muri seminari ntoya. Promotion yatangiye 1998 1999. Ati sinibagiwe promotion yo muri lise yo ku Nyundo yarangije 2003 2004. Namwe ku ijwi rya Amerika mugira amahoro. Mbatuye indirimbo Homeless ya Lady Smith Black Mambazo. Nsabimana Jean Baptiste ndagushimye nanjye.
Say, homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
We are homeless,
we are homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
And we are homeless,
homeless,
homeless.
Boom, boom. The moonlight sleeping on a midnight lake.
See
ya, see ya,
see ya,
see ya.
Somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing, somebody cry,
why, why, why?
Somebody sing, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing, somebody cry,
why, why, why?
Somebody sing,
you need your mama,
hello,
you need your mama,
yes,
I know, hello, yes.
Somebody sing, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing, somebody cry,
why, why, why?
Somebody sing, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing, somebody cry,
why, why, why?
Kulumani,
kulumani, kulumani sizwe.
Singanzeja,
baya chabula basichanda.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Radio yacu @gmail.com, Facebook VOA Radio yacu.
Amazina yanjye nitwa Mwibutsa Mutoni Jean Matiasi, ndi mu karere ka Rulindo, nkaba ndi umurezi ku kigo cya JS Burega giherereye n'ubundi mu karere ka Rulindo. Nkaba nanjye nshaka nyine gutashya inshuti n'abavandimwe, nkaba ntashya abanyeshuri bose twiganye muri Collège de Rebero, abanyeshuri bose twiganye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ryaho rya Rukara, harimo pepe wacu twita Garuheke, Gatete, Felixi, Theophile, nkongera gusuza n'abanyeshuri bose twigana muri kaminuza ya Byumba iyo bita University of Technology and Arts. Asuza ababyeyi banjye batuye mu karere ka Rulindo n'ubundi bari mu mudugudu wa Nyakabanga. Asuza n'abakozi bose dukorana ku kigo cya Jesse Burega, ndetse n'abanyeshuri bose nigisha bo mu wa gatandatu, mu wa kane, mu wa gatanu. Ukomere cyane yambi ati ni Matias ubasuhuza. Aba nashaka kubatura akaririmbo God Bless Woman Karake Dube Philippe, cyane cyane kagatura n'umuntu wita Nyumva ku bwayo Mado uri Rubavu, nawe kamushimishe cyane ati aragukumbuye cyane, ukikomera cyane ati iminsi myinshi cyane ati aho i Rubavu bimeze bite.
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika, radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa Safari. Mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Ndayisenga Emmanuel ku izina rya Safari. Abandi mu Rwanda hano bita Kansana. umuntu wa mbere mbanza gusuhuza uwo bita Olivier sinzi umunsi ikorera ku Gatare, nkasuhuza uwo bita Yeri ucuruza inkoko bakunda kwita Kanyobwa, nasuhuza umuryango wanjye uri ahantu bita Kirundo harimo Gihozo na Mama Gihozo, nkasuhuza uwo bita Mutagoma Rosine hamwe na Benita dukorana ku Gatare, nasuhuza Bone ukora amagari, nasuhuza Mubasha wagiye wimutse wagiye gukorera ikabaronda, nkasuhuza Mama uri Kirundo bita Mukarubega Biransire, hanyuma nkasuhuza umuntu bita Federico tubane mu kidina cya Mitiweli aho ngaho Kirundo, nkasuhuza Musajimana Ivona na Diliani namuhawe n'Imana Federico, nkasuhuza umuryango w'umudamu wo kwanjye uri Murinda, umusaza mwita Muhire Jean Damascene, nkasuhuza n'umwana wanjye bita Impore Jean de Dieu uri Murinda aho ngaho, indirimbo mbatuye ni indirimbo bita Akaramata ka Medi ibashimisha.
Ahoj! ja ni hone na oh tujane tumtike oh 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 oh
Akaramata, oh, akaramata.